bado, bado mimi nakuhitaji.
Bado, bado,
bado mimi nakuhitaji.
Kushusha dunia Maleka peke uteni linda maisha Uzuri wako hata sijufana nena nani
Labda wangu mami
Mina mini mala mekushusha dunia Maleka peke uteni linda maisha Uzuri wako hata sijufana nena nani Oh oh Moyo wangu na nyuma sipokona Naumia na sijui kwa nini Nyamini wepeke nae kupenda moyoni Nanae kusamini Moyo wangu na nyuma sipokona Naumia na sijui kwa nini Nyamini wepeke nae kupenda moyoni Nanae kusamini Hey
baby hello Mwenye sura nzuri njo Wana kuita queen baby girl Chua wendo ange mchumba Ndani ya moyo wangu Baby hello Mwenye sura nzuri njo Wana kuita queen baby girl Chua wendo ange mchumba Ndani ya moyo wangu
Bado, bado
Bado mina kuitaji
Bado, bado
Tusijali kuchekwa Amini ipo siku na sitacheka Wamea siku pe pressure Wamea hili penzi letu kushusha Tusijali kuchekwa Amini ipo siku na sitacheka Wamea siku pe pressure Wamea hili penzi letu kushusha Moyo wangu nani umasipokona Numia na sijui kwa nini Niamini we peke nae kupenda moyoni Na nae kuthamini
Baby hello Mwenye sura nzuri njo Nakuita queen baby girl Jua wendo wange mchumba Na na moyo wangu Baby hello Mwenye sura nzuri njo Wanakuita queen baby girl Jua wendo wange mchumba Na na moyo wangu
Tufungele, tufungate Kumbate, nkupate, unipate we Tufungele, tufungate